yande jeeɗiɗi min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kono janñalle e moɗon hannde nde enɗan wonno ko fawar jondu himɓe nanganaɓe e tumanaɓe dow filla laawol Boko Haram. Sariya mabɓe fuɗɗama tan noon difa ɓe gaɗa himɓe capanɗe nayo hanoɓe sarɗe ne. Noon ni fawarjo sariya himɓe jingonoɓe ɓiɓɓe leydi nanganoɓe illunoge e joyi lewru mars, kamɓe to sariya mabɓe no hanno waɗa hannde kano woni egginama faa ñalande wonde. Hannde yewtere men pinnoɗe studio kala ngono ndaara filla feroyɓe dilloyɓe leydi Nigéria ko wari jooɗi e ndeer région mo Difa to ene département mo Guinguimi. O nananno won saɗɗormaji e kulantere ko sawi e muɗum. Soumana Amadou janganta habaruji ɗi enɗan ni yeeru no mbiyurmi o ni ono hannde nde wonno subaka ene to ene Difa ene suudu faara jooni konnan ni sariya sawara mawɗo mo région enɗa wonno ko sariyaji himɓe nanganaɓe e tumanaɓe dow filla ko darto tawede e laawol Boko Haram fuɗɗama. Ɗumdugam batte sariya waɗe heɓa potal e pamra waɗa nder leydi ndi enɗa. Balkista Hamidou bandi min no tawa to enen Difa o yew fotto e sariya o yewtere makko o waddi min pirti e fulfulde.
Ceerɗo mawɗo kawjiɗo kiite ɓiɗɗam bonɗa ko e waɗoɓe kippitanɗe bonɗe Saybou Samna ƴoyɗo ñame wari holli ko himɓe ɓe juuɗe mum tawa hen no nanguete kasu toñaɓe ɓendo no jofete.
Ko feerodiri kiite ɗe heɗe to ni woni e laawol ngol min giɗana himɓe fuu gi'a no kiite nangaɓe dalila Boko Haram ɓe wona no waɗiri.
Abou Tarka mawɗo fedde hawjinde wartirde potal e jonde jam nder leydi on holli ko himɓe no hani cigilo gartuki toñaɓe ɓe nde ni sariya on hanti.
Nder kiite ɗe waɗan himɓe ujunere nangaɓe dalila Boko Haram. Woɓɓe kay no tumani non waɗan waroɓe tuuba nde ni iɓe giɗi warde e gara ɓe jaɓɓama. Woɓɓe du de gari laatoto wayɓe woɓɓe ni non tawaɓe nder cekkantaraje ɗen kan en jeyi moƴƴinde fonna ko e himɓe fuu.
Ɓiɓɓe wuro Difa ɓen kolli weltare mum sanne gaɗol sariya o nder région maɓɓe.
Arande fuu to giɗale ɓerne fuu gatte neɗɗo fuu mo junngo mum tawa nder fiye dede sawru gacce mum. Nden potal he hoolaare warta caka e tawraka gacce fuu jofa ɓen e himɓe tawaɓe nder cakkantaraje ɗen.
Nimɓe capanɗe nayo kamɓe waɗante sariya hannde subaka o jeetato sarɗana nder maɓɓe debbo goto tawa.
Nonni fande sariya hono himɓe laatiɓe jingonoɓe suudu Baba laatiɓe du konna nanganama nangol wurtaki muɗum ko wanno noga e joyi lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum ena e dow filla ko darto salade laawol laamu joƴƴinagol arsu ko goltire duuɓi nanɗe sappo e jeetati on enna koɓe mbiɓe jii kulle kewɗe ɓe jardaki dow muɗum. Subako enna ɗo galluñami hanno sere o waɗa sere o egginama yarama fa sappo lewru ndu gonɗe nder muɗum ndu enda mum kayla haalidu goto e maɓɓe nani ko haali e dow filla ka e dan Habibou Garba waddi haala ka.
Aujourd'hui la ville de Niamey
hande gallure nden warta ƴama kiite on faɓɓintine gam ɓe keɓa yottade e ɗereji kiite ɗe. Ko ɓuuri mettude mi woni jiji porcureur e fasotoɓɓe wala fuu andinaɗo e maɓɓe ko wi'a bandiraɓe ami ɓe gaddatake leñeme hande. Jiji on jonkayna ko ɗum tilsi e mum e faɓɓintide kiite on fa atalata gara on. Woɗi jonde Allah jaɓi ndeni tati on non ma atalata sappo lewru on non mi gaɗa burtake amin gotiki e warde nangana bandiraɓe ami.
Min andina woni kamɓe himɓe hannoɓe sarɗene ɓe enna subaka o fee goto maɓɓe waddaka suudu sariya to sako yiye. Noon ni fawari joni habaruji ko kettiɗe fulfulde n tawadu konɗa hara filla ko darto hono neɗɗo mbiyeteɗo Karimou Tonko goto e himɓe jingonoɓe suudu Baba noon enɗa laati du konɗa kandu konɗa nangama illu keñande enɗa yarama pejiɗo ena gallu ñemey caggal mum o wittinama o yarama garwal kasu gallu ñemey. Ɗum wona ko kaka Touda laatiɗo goto e bandiraɓe makko haalanimi o wi ndenene kay neɗɗo laatiɗo du kanko Karimou Tonko enɗa waɗino wakkati omo file illu sappo e joyi lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum enɗa o fuɗɗa omo file ndenene kay ko o yiita ɗum du konɗa wona ko o nanga ɗum du konɗa wi'a sabu kanko to junngo makko tawa e dekkuɓe juuɗe dow ɗerewol noga e joyi lewru avril gam batte wadde yaadu naadu enɗan du wurtaki laatiki du honno haɗa ñande muɗum ndenene kay ɗum waddi ko fawar jon du hono wurtaki darta filla laawol laamu arsu ko goltire e leydi men Niger. nanni faara joni ono hawrtere famarde na mbiyen do hawrtere do ko yaya waɗama do filla ko darto horeɓe leyɗe wonɓe feddeten G5 Sahel leyɗe meɗen gonɗe Sahel AFP fedde leydi France wurtinore kabaruji kawni ko wurtini wiide ke wakkati mo fande horeɓe leyɗe Afrique dental leyɗe Afrique woni waɗa hawrim to endan to wiyete Nouakchott to enda Mauritanie waddi ko fawar joni kamɓe horeɓe G5 Sahel horeɓe leyɗe endan kayidu ko nani waɗi jooɗa kaalen gam batte ƴewde kulle ko wonno waɗa Mali e Niger ɗum ɗo laata ke sakkulla sanne ɓe jiiti e hoorejo leydi France mbiyeteɗo fawarjo ndu kon Emmanuel Macron do filla ko darto jonde ɓiɓɓe leyɗe ta ɗon enɗan Ibrahim Boubacar Keita hoorejo leydi Mali haali o wi hono fa hande leydi Mali yaka sogueji fuɗɗi no mbilta no jiita koye muɗum o haalinde France 24 caggal hon Issou Mahamadou hoorejo leydi Niger kawno hoorejo G5 Sahel o du o holli o wi hono ono muurtanɗe keppitanɗe gonɗe ne waɗe waru waru o fuu o watta koɓe joppa kaɓorɗe mabɓe ɗum o haali AFP caggal muɗum min andina on du fa hande wiide ke G5 Sahel o enɗa sembe muɗum ko wonno haɗa ɗum wadde golle mum kam wonno hande mo kalte o enɗa har filla ko darto arsugo kanɗo gollirede o enɗa huɓanayɓe noɓe jirrini enɗa Mohamed Ould Abdoul Aziz laatiɗo hoorejo leydi Mauritanie wakkati mabɓe tol hawri nde o haali haala wonɓe no golla na mbiyen du konoɗa hono fa hande jiyaati o enɗa o wi hunde fo wawata jalade ɓe sewna ɗum nangodira ɗum ƴeewa ɗum hokkodira sembeji noonni fawaare jondu konɗa ni habaruɗi kettino tawadu konɗa hono fahane ton enda nder leydi département mo ayeru soɓɓire leydi tilaberi gonɗe noonni himɓe laatiɓe egguɓe joppi guure muɗum gam batte Allah e torraji ko no waɗa har fila keppitanɗe enɗan ɗum waddi ko fawaare joni ina testo enɗan himɓe hewɓe gaari to enɗan joweke ɓendu konɗa wonno tefene nokkuy to jotto ɗum waddi ko fahande mbiyeteɗo Asalek aga Alhamadou o haali kam woni maire mo Inates o wi himɓe waddaɓe fuu ɓe tefani ɗum en to jotto ga Allah e hulde kulle gonɗo gatto enɗa en kettinanani haala makko do téléphone kanko e tardinano Fouday Ahmed
yo en ɓaale keme ɗiɗo e sappo e nayo min ummini min jaari har sinadar ta harbu kandu jo en ɓaale keme tato e woronje e jeenayo tifo har jo en ɓaale hemre e wuygu e jeegom wala ko min mbawi waɗude nde hana haalande gomnati gam minen min ngala bawɗe gom ko yarata domoɓe toon amma min kalani kanaɗo haalani fuu
noonni fawarjo si en garti e dow filla ko darto hawrtere hooreɓe leyɗe dental afrique ɗo enɗa ni wonde to enna to wiyete Nouakchott leydi Mauritanie ɓe kaali kamɓe hooreɓe leyɗe enɗa e dow filla ko darto ndenagu caggal ɗum ɓe kaali dow filla ko darto hawride luumo hawtago enɗa ni laatigodu konɗan ni ɗereji mum gaɗama fa leyɗe capannayi e jeenayi jeyaɗo leyɗe afrique capanɗe joyi e joyyi woni ko deki juuɗe dow muɗum ko watta himɓe milliard go e milliard ji kemi ɗiɗon kan en han tawi ɗum ƴeewi luumo ngo enɗa ɗum wonno ko AFP wurtini kandu hokkoɓe habaruji leydi France caggal mum du konɗa ni honno tawa du konɗa ɓe kaali dow filla mum saabu hoorejo hono fa hande du konɗa leydi to enɗan hoorejo no dental leyɗe afrique mbiyeteɗo Paul Kagame kam hoore leydi Rwanda o holli du konɗa ni ele hawrtere nde enɗan caggal mum du fawarjo hooreɓe leyɗe enɗan ni ɗe dental leyɗe afrique ɓe kolli du konɗa ɓe mbiya ɓe gadda balla mabɓe fuu yaade e neɗɗo leydi Rwanda gon tefa laato hoorejo hono fa hande koyte francophonie ɗum woni leyɗe kaalaleɗe ngal francir e duniyaru ko hani wattinede mawɗo kesso caggal mum du fa hande nduɓe muuyi ko wata ko tawe hono kullanteleje fuu kawre gam batte ɓe jaaɓe kawra e leyɗe europe ɓe gaɗa sembe goto ɓe durwide e ko han durwidede ɗum wonno ko hoorejo fawara jondu konɗa ni hono golle fedde nde enɗa haal mbiyeteɗo Moussa Faki Mahamat haali kandu AFP noonni fa hande habaruji kettino fa no wonno tawadu konɗa ni hon ɗo enɗan dow filla ko darto ñeme ñaala ko watta ko wuuro ngo laaɓa wooɗa seno ɗum saabi kulle goɗɗe gattama laati jeyaɗe kulle jamani laati du konɗan wallitan sanne heɓa dabareji dawreteɗi ɗi enɗa tawi fonditeke ko watta ko tawi wakkati Allah fuu so himɓe jii ko hana eko waɗa e ley wuuro ngo enɗan no wawi haalde fa tawi commissariat ñeme ñaala o enɗan heɓa kandu immo e ley wakkati muɗum golla gollal ngal fuu ya warta maggal hono mbiyeteɗo fa wara jondu konɗa ni Moussa Aminami afgan jokkayi Moussa Aminamini indami saabu ɗon mbawmi nden ne kaydu konɗa o holli noy wonno gollal ngal wardi Alassane Kouzi Mouhamadou Djamimo
au niveau de Play Store
ton do internet dar Play Store ɗum winda masal e ɗum sottina seɗɗa nden ɗum winda ñaala no ɗum windira ñaalani ɗum winda ɓaleeri n ye masal a ɓaleeri le nden masal a ɗum hiyan liliyal leydi Niger e buwirɗi to neɗɗo watti ɗum portable mum sey min lilla joomum natirguel internet amin min binda joomum gaɗa mum de joomum hii yahi woɗa fuu ko wona no waɗe yomu no wawi windi haalani misali ir dufol buuri dow laawol na nder nokkuje gaɗaɗe na rufude buuri nder gootaji no min gi'iri ɗum sey min gaɗa himɓe amin ƴeewo ɓe gala téléphone android ɓendu na bawana internet on no woodi lamba mo dow mum ɓe mbawi noddude mi forba lamba on ni 4 3 3 4
c'est le numéro vert de Inala.
Nonni wontiri e nder gallure maradi kandu subaka o ko himɓe pini sey tawi asansiji cionteɗe lawol fe gotun tawaka ɗum du konda ni waɗi gam batte tawama hawritergon waɗama dow inde majjum hooreɓe gallure maradi ɓen enna hawtade himɓe sottoɓe asansiɓe hoore muɗum en ɓe gaɗi no joɗa kala dow filla majjum gam batte haɗude himɓe jogo essence no siwa siwa e laabi yaade saabu hunnon ko laati eɗum wadda basi sarne ga ɗum wadda guluji e kulle goɗɗe nder gallure nde endam ndenene kadi konnano woni ɗum wawi latorade Boukary Bako kañum woni ko haalto fahande ni Mohamed Mamman kanko ɗum woni fahande hoorejo Sawara mawɗo mo wuuro maradi.
La vente du carburant
cannal essence ɓadagal laawol gollal noon ko wala e laawol ko haɗa noon illu ko ɓoyi yimɓe gonni no maɓɓi gite mum dow majjun ƴeewo ndaro bononde ko ɗum wawi waddude ley gallure nde ƴeewo ndu ɓadagal soni banque seni buteleru essence gon futti bononda ko wawi waddude koni ɓe fuu andi essence kay sonnata kena ni station laawol ko ƴagol e kaɗol coggu essence noon ɓoygol nongol min keyɗitini ɗum tiltan e nimɓe noon e tokkudegol gam aranel ngel fuu no hani nimɓe anda guinal laawol laamu ka non no hani jonɗo himɓe mbayla golle to jeggita du ko nimɓe tawa kanala ley gallure arzuko leydi Niger ɗo yimɓe mawniri du e gaɗol lumaku nden e golleji gatteɗi heppata
tene manque pas
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamay
ɗo radio enfani
lambaji hembre FM
agades ɗo radio nomade
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi FM
arlit radio ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o FM
difa ɗo radio enfani
lambaji hembre FM
doso ɗo radio fara
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
filingue ɗo radio muria talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere e go'o FM
tilaberi ɗo radio tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi FM
maradi ɗo radio garkuwa
lambaji hembre e jeɗɗi FM
tawa ɗo radio tambara
lambaji hembre e jeɗɗi FM
zender ɗo radio chukura
lambaji hembre e joyyi FM
studio kalangu
yewtere men pinnon hannde en kalno haala mum wiide ke ɗo dartana fara filla himɓe feroyɓe doggoyɓe konuji kañum e saɗɗormaji goɗɗi gaari joɗi nder région mo difa on endam ɗum du kondani tawama himɓe walloɓe waɗoɓe yurmedeji ɗon no mballa ɓe sanne kañum e hooreɓe wuuro ngon ɗum noon waddi ko fawata joni himɓe endani no woni tawaɗon endam himɓe nigéria no kewi ko tawaɗon endam ɗum waddi ko fahannden bandi min jatotoyna mbiteɗo Mamma Ada yeyi difa o yewtidi e fahannden du hoorejo hono himɓe nigéria joɗi to endam nde développement mo guinguimi laati ɓe feroyɓe gaari joɗi no enda ɗum du kon ɓendu no eela Allah fa ndenago warta e nder sahel o en kettinana yewtere mabɓe
min keɓana saɗornam har filla denaku himɓe e tabbintinol hakkillo fukkigo nder cakkantaraji amin Boko Haram waɗi sankiti wuuro amin waɗima ɓe minen horiɓe ɓendu min kawri are amin min gari min ɗuwi ɗo Niger wakkati min garanno kulkulal no tawa he amin sanne gam laabi ko naata leydi Niger fuu uddama neɗɗo anda fuu to tokkira dogga amma yettore Allah komin gara ɗo Niger min pasitaka dow laawol gomnati leydi Niger waɗanimin bawɗe mum fuu gam wakkati min garno o wallirimin sanne minen feroɓe fuu yeeso ardiɓe leydi are amin fuu jippina min kokka ɓaade tomin jooɗo balɗe tati gaɗa mum gouverneur sogeji e tubakoɓe gon gari kaldi he amin dilli yimɓe wuuro inguinguin ɓendu ballirimin sanne fadde amin heɓude balla pelle balliroje ko ɓe gaddanimin ko ñaami ɓe gaddanimin ko ɓorne min jawanayɓe duude gonga tammude amin ni woni yaade yeeso filla Boko Haram o heɓane mosola kotowo wuuro fuu heɓa no hutiri amma fa warde hannden wala mosola keɓaɗo denimin koti ɗum waddanan gomnati ko yirnan sanni gam ndemowo fuu heɓan rema ñamna ɓaade mum fotay jooɗo dooma balla gom daane de gattanmi e leydi Niger Nigeria Tchad e Cameroun ni woni ɓe tittinkino min jawanayɗe du arande ni komin gari ɗo e guinguini looreji ɗiɗi gaddimi minen lasoji ɗiɗo e ɗiɗo nder ɓaale jeenayi min jippina gaɗa mum woɓɓe nananimi gari takki he amin jooɗi hannden min gaɗa jon en ɓaale 10,000 tawaɓe ɗo nder dimma oodu no woodi feroyɓe Boko Haram gari ɗuwi ɗo no woodi du wartiraɓe wuuro hano ɓiɓɓe leydi Niger tawanoɓe toon nder cakantaraji ɗe Boko Haram sankiti wartiraɓe leydi Niger
o wonno Ousmane Garba hoorejo himɓe Nigeria feroyɓe gaadi joɗɗi e nder département mo Guingimi région mo Difa dow filla ko dartoto goyde konuji kañu e torraji goɗɗi dow ɗum habaruji ɓe fulfultini hannde en Ousmane Sina waddan habaruji awsankora. Assalamu aleykum mbalnete jam waali
Studio Kalangu
sigilaji Studio Kalangu
nder galluñemay do radio amfani
lambaji hembere FM
Studio Kalangu.